nina we mwana kwe na we bojo onda ke kuyunkwe kabulijo yebichi byunkwe kanze we luvalumbo lumpenga luo chato dulinda kula eh ola bye banji banji nyo geza ko kunze mbaye one chance I will do what you want because your love is sisters and sweet. Oh my God, gwe gwe njagala abalala mbatadde mbatadde bagala sente tebaina lavu mulabire kufe muigire kufe mulabo mukwano baby katubikole tulumya batesi abenugu bakabe kulage lavu jeni na umwana kwe nawe bojo ondage kuyunkwe kabulijo yebichi byunkwe kanze kiriza nkulage lavu jeni na umwana kwe nawe bojo ondage kuyunkwe kabulijo yebichi byunkwe kanze kutenda byogenda kunzisa baby kubo bulungi bobo tebusangika balaba woyita maso gabakanuse enkonyogo kuluno natemye nyingi ula kukwata konga njimocha bali wabakutawanye yo joyita abakusumbuwe yo kumulimu pano kalango bakakwate bulungi ndito muntu kugwe bakimanye kankunani kempeta tuba kutule lumu bakulabe kongo ndisanga kulisa nga nkuwana bwenti kiriza nkulage lavu jeni na umwana kwe nawe bojo ondage kuyunkwe kabulijo yebichi byunkwe kanze kiriza nkulage lavu jeni na umwana kwe nawe bojo ondage kuyunkwe kabulijo yebichi byunkwe kanze tunula mumu bizibu umwe tuise mubavu bonna baby wabawo netusulira kaunga noguma abagaga banji nyo baliwo nasala ogende ne mulungi atalina nekusubiza amaja tuligafuna wenkutunulira volumu nkaba wenzijukira jemvudde waffe yoyachoyo ya mukwano balete sagala nze kulaba ngonyize abasajja mwena muwulire omukyala guvudde naye mubwavu olina okumuwa buli kye yeetaaga yamanya kawonvu konakagga bali abalala bakula byoteredde tebamanyi nti wali akone kuntula baagala ebiwedde balabe nze wange temuzunga namalayo nina omukyala mukwatanga girasi manyi nti we musulira ayatika kusubiza okubaawo olubeerera sometimes nkunyiza oba olumu mu mukwano ebyo bibaamu kiriza nkulage lavu jeni na omwana kwe nawe bojo ondage kuyunkwe kabulijo yebichi byunkwe kanze kiriza nkulage lavu jeni na omwana kwe nawe bojo ondage kuyunkwe kabulijo yebichi byunkwe kanze.